saye didi badana aan taage dawana wiilow ka dhowray adiga daya looga dhaqaaqay oo ku dhaafshay diga anigoo ku dhaafshay
Adiga